Yes, sir. Under the power of God, you know. Yeah, this is a Brady from the hoodie. Yeah, what's up, Tosha?
Fade the bit.
My name is Tosha. In a Tosha. I chill it. Asante Mungu Baba, lome na msha salama. Umenipa nguvu na pumzi ya afya njema. Kwa rema za wazazi na wombea dua njema. Wapolo fumba macho na wawezi hata kusema. Bless them and then they drew their pen. Uomo gancho, write them for your pen. Lafuni tata people leave a movie like scene. Wengi wanaona wengine ze grind never seen. Uskate baki history, keep it documentary. Evi unazani ni wangapi hawana sarali. Bad way una one felali. Maisha ni akili na kipimo, shida skin na wili. Kikosa leo tafakari usukondeshe mwili. Ama lili soja mana siyo mani soja. When the guys talk shit about two vihoja. Stay humble, learning in the hustling. When you rude, it's just injury. This is real, keep it in a memory. Open your brain, fikiri ya kelini. The harder you done, I ujuta patarini.
Tetanumu ya Nato anchere Atuabere Tuikahare Tetanumu ya Nato anchere Atuabere
Najua hujui, una shida na ujitambui. Don't aku please, don't deflate, just take it easy. I wanna show you anything.
Why you wanna know?
Come on, a force, good life.
Now you better go.
If you see good way,
don't say no.
Stay strong and they tough like a commando. Atokwa jasho na machozi, hauambiliki. The Bible of God, Korowani waminiki. Giza limetanda kila kona weleweki. Mekuwa mtuma wa stress, is not fine. Anything you wanna do, just underline. Tusabe nokwa tubabaya, tutige obungain. Tunanza zero to hero, this is baseline. Tutige no wibi kwenda jela buyombo kangi. When you guys talk shit about two vihoja. Stay humble, learning in the hustling. When you rude, it's just injury. This is real, keep it in a memory. Open your brain, fikiri ya kelini. The harder you done, na ujuta patarini.
Tetanumu ya Nato anchere Atuabere Tuikahare Tetanumu ya Nato anchere Atuabere
La funi tata people leave a movie like scene. Wengi wanaona wengine the brand never seen. Uskate baki history, keep it on remontary. Ivi unazani ni wangapi hawana sabali.
Tata rumu ya Nato anchere Atuabere.